You're with SBS Radio.
Wasiirada gaashaandhigga Australia Marisa Payne ayaa ammaan u jeedisay haweenka ka soo jeeda dadka dalka loogu yimid ee ka tirsan ciidanka xoogga dalka. Hadalka wasiirada ayaa ku soo aaday iyadoo asbuucan loo dabaaldegaya asbuuca NIDOC oo ah waqti la xuso taariikhda iyo dhaqanka bulshooyinka dalka loogu yimid ee Aboriginalka iyo Torres Strait Islanderka. Waxay wasiiradu si gaara u ammaantay haweenkii ciidanka xoogga dalka ku biiray xilligii dagaalkii labaad.
Serving in World War II in a range of roles where they would have been the only Aboriginal woman involved.
Waxay ka qayb galeen dagaalkii labaad ee adduunka iyagoo doorar kala duwan ka qaatay, iyagoo ah haweenka kaliya ee Aboriginalka ee howlgallada qaarkood ka qayb qaatay waqtigaasi. Maxaa ku dhaliyay? Maxaa laga doonayay? Maxay uga dhigan tahay waxa ay qabteen? Waxay ila tahay inay yihiin su'aalo xiiso leh oo inaannu dib u eegna ay tahay hadda sanadkan 2018. Ragga ayaa aad uga badan haweenka ku jira ciidanka xoogga dalka. Warbixino dhowra ayaa lagu eegay sidii loo yarayn lahaa xadgudubyada lagula kaco haweenka ciidanka ka tirsan, loona hagaajin lahaa habdhaqanka goobaha haweenku ay ka shaqeeyaan. Rhiannon Bush waxay ka tirsan tahay ciidanka xoogga dalka, waxayna si gaara ugu takhasustay shaqaalaynta haweenka ka soo jeeda dadka dalka loogu yimid. Waxay sheegtay in khibradeeda ku aadan la shaqaynta ragga ciidanka ku jira inay ahayd mid fiican oo aan wax dhibaata ka soo gaarin.
Being a woman in a male dominated environment is not as bad as it sounds. Actually, all my
inaa tahay haween meel raggu ku badan yihiin uma xuma sida la moodayo. Runtii dhammaan dadka isoo gacan qabtay oo isoo tababaray dhammaan waxay ahaayeen rag. Haweenka qoyskaygana waxay ii ahaayeen kuwa aan ku daydo. Waxay ahayd diyaarad jacayl iyo haween uu ku daydo waxa ku dhaliyay Harry Ailey oo ah oday dadka dalka loogu yimid ka soo jeeda inuu markaasi ku biiro ciidanka cirka oo uu ka soo shaqeeyo hadda muddo dheer. Wuxuu ciidanka ka soo mid ahaa 23 sano.
From my early days of growing up,
markaan yaraa oo soo korayay, markaan guriga nagu dhegan tago si aan u arko ayeyday, waxaa markasta surnaa derbiga sawirka habaryar Maarta oo ahayd markii ay ka tirsanayd ciidanka dhulka cutubkooda haweenka. Ka qaybgalka dagaaladii Australia ee haweenka dadka dalka loogu yimid waxay ka horreysay xilligii Australia ay federationka noqotay ama federaalka. Dagaalkii labaadna waxaa ciidanka ku jiray ugu yaraan 9 haweenka dadka dalka loogu yimida. Maantana 20% ciidanka dadka dalka loogu yimid ka soo jeeda ee la qoraa waa haween. Taliye Cheryl Neal oo ka soo jeeda bulshada Durk loo yaqaano ama qabiilka Durk ayaa sheegtay in caruurnimadeedii aysan ahayn mid sahlan. Hadda waa ku-xigeenada madaxa shaqaalaynta militariga, waxayna u sababaysaa heerkan ay soo gaartay hadalo fiican oo lagu yiri iyo in ciidanka xoogga uu ka caawiyey inay nolosheedii wax ka bedesho.
One of my school teachers said to me, Don't be afraid of failing, be afraid of not trying.
Mid ka mid ah macallimiintaydii iskuulka ayaa igu yiri, ha ka cabsan inaad guul daraysato, laakiin waxaad ka baqdaa inaadan isku dayin. Oo loola jeedo waa inaad isku daydaa ama ku dhac waxa ama ku guulaysee. Waxaa nasiib ku lahaa, ayay tiri, inaan lahaa dad badan oo aad ii soo gacan qabtay noloshayda oo igu dhiirageliyey inaan isku dayo inaan ku biiro ciidanka. Maantana waa ikan, ayay tiri 31 sano kadib.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.